moshawahiwa mwendo na mitindo kama Rosie Huntington. Shavuni hizo dimples hazijaniacha salama, mama ulivyo simple haujapaka ta mascara.
Sinasema kivesi another pimple ndefu yake shingo kiuno kama city ya Lincoln, macho yake kama ya chinko.
Cause you're beautiful mama, inalba tujua ane bada yetuona ane uwe natufaa ane uwe natupenda ane.